Boyenque Music.
Boyenque, Boyenque.
Kiboko ya watu Mungu, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah, yeah. Mungu ndo kiboko yao, 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 yeah, yeah. Mashtaka na mahakama kwake tajulikana, romba zimeshindikana, dabu mtashikishana. Chuki na wachia, romba ya na wachia, na weka mpaka njia. Wongo wanapia, na ushahidi wanapia. Huku ameshika Biblia, baba na kwachia. Kama ule mtu upo, endelea kwa mwagia. Naachia vitu moyoni, ni maradhi, I choose your money over money. Kiboko ya watu Mungu, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah, yeah. Mungu ndo kiboko yao, 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 yeah, yeah.
Yeye pekee anayefanikisha mipango. Sit down, be humble. Niye pekee anayefungua milango. Sio nao kitambo. Walikwepo kina Goliati na Farao, kina Yuda na mengine maarufu majina. Alipanga lolimo asilopanga hakuna. Fundi wa mafundi wala huitaji mchina. Unaweza chimbiwa mashimo akageuza ngazi. Anaweza ifanya masika kwa kiangazi. Mzazi kapata ugumba, mgumba kapata uzazi. Ukisha maliza ndumba, kumbuka dunia sio makazi. Iko wazi kwamba
kiboko ya watu Mungu, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah. Kiboko ya watu Mungu, yeah, yeah. Mungu ndo kiboko yao, 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 yeah, yeah.
Kiboko yao, kiboko yao,
Mungu ndo kiboko yao, yeah, yeah.
Yeah, God did it,
eat it,
yeah, no limits,
limits.
That city,
eat it.
Now they watch me win it,
win it,
yeah. WG 6, triple B. Boyenge put me on the map. Yeah, I'm a new champ. Ain't nobody can stop me.
Sure.
Ain't nobody can stop me.
Yeah.
I got toe to toe, bass to bass, flow to flow. Yeah. Yeah, I steal the show. Yeah. I got two kings. Yeah. In the same truck, Joe and G. Yeah. Yeah, nigga, my beast from the east. I bless them streets, a lot of hits. Yeah. Sure. Now, nigga, my beast from the east. I feed them streets, a lot of hits. Yeah. Sure.
Boss, Boyenge.
You feel me?